Warkaas inuu rung ay inuu been ay horta inuu sharci daayo run baahanyo aan horum ataana oo un aan badanna sababta sheentii ma inka badanay su'aalaha soo wada koray way su'aalaha si madum may aan odayaal ku lug weeray ku hadlo doonaan raayo laakiin may ku doonaan kan dalinyarada nafti raayo wali ku qaban ee horta warka un horay may buu walaas beenga oo walun wafaafiyo hooy leeyaa mas warun ay un aan badana maya hoon badagnaana may sheenay sabab ilaan sabab la sheenas ma dhibaato una qabno oo musu dawladdi ha kor jeedno yaasheentay uni una sababka beerna yaasheentay maya ma wal kala goono hoon cuqdada ee jaraan lagu ogaayna hoos ee jaraan unanka beerahayn maya ma dadkaano masaakin oo walba isla ogaayna haba hoob leero hirin isu galo hayaana maya madawla sheega raayana sababta may weydiiyooyin sabab oo qasay
runtii bulshadan koonfur galbeedsada la waad ogsanyi wali waa aha yani wali hayana soomaaliya dadkii yani diin jeelan leenka goroday waana lan weydiisay beesin haye dhinaca diinta idanku nugulin haddii liinku kooye dhinaca diinta hob liinku kooye malaay hoo maarsi yani ololada lagu taabida malaay ma hayso baalkan yahaas yahaas hoob aad maarnadi yani taktig waliba jaray usulin isku bedbaadi haddii ada bii ka dhexdhiido uga ada ka dhex jarta ama badda iyo haasoobaha ka weerar ololada lagu taabaday oo badjaanaysan hel
aan way aaminsanaa fikriday dadka shabaabkan badan inuu naana walaa neega sabay hadan ugu meeray sababee qurbaan gale way neega sabay wacyigelin dara waa koow maadi wacyigelin la'aantaas oo nahaayto hatana dadka ninka sareeyo maamulada ninka weyn bulshada ma danaya walla in sheego la shaqaalayo la wacyigeliyo xildhibaanada meel ay federaalka ninka jara xag maamul goboleedka ninka jara aqoon-yahanadeen aniskoyno maynay la haboon may dhabeesheeno koronisaar walaalinku bahaw maamulka waddanka ku jar ishacabka iskanalinku baha kor